mwaramutse neza dususuruke Rukundo Elias uri mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndishimye cyane ko mbonye address email yanyu musuhurize abantu bose banzi mubampere indirimbo ya Alpha Rwirangira yitwa Akira Mana murakoze Rukundo we na urakoze
Sikia ni kweli se naona ya dunia Baba na wachua wasomo waliokosa ajira Wajane walokata tamaa Yatima wamekosa pa kukimbilia Na wachua wakanga wanaheshimika Ila kujikanga wameshinda Na wachua Madereva wanawaminika Ila ajali wameshinda kuzuia Baba na wajua matitili waliokosa faraja Baba tunaleta miziki iliyotulemea Yaliyotushinda Baba twanyenyekeze Akuletea Baba pokea Hey, Baba Nabonye abaganga benshi bakomeye Ariko ari indwara zabananiye Mbona benshi batunze bya mirenge Ariko imitima yabo itanyuzwe Hari uwo nabonye nifuza kumera nkawe Bambwirije yuba ibyo ufite
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki.
Nitwa Emmanuel Sanzimana nkaba ndi Kicukiro Nyanza. Abasuhuza za Claude biraboneye uri ku Kitabi nkasuhuza papa na mama bari Nyamagabe nkasuhuza Jerome ndi kumwe hano. Suhuza n'umukunzi wanjye uri ku Gikongoro Nyamagabe gasuhuza na murumuna wanjye witwa Ntwari gasuhuza n'umuvandimwe bita Niyomugabo Venosi uri imuhanga indirimbo chaka ko muma
yego
yitwa reason with me yaruziboy umuhanzi rurangiranwa muri Nigeria
nsanzimana we urakoze
urakoze nawe
ye ngaho munsi mwiza
ndagukunda cyane
ye nanje ndagukunda pe
Boys guy on the beat.
Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
No way.
One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
She told my love that love. She talks out the book. She wanna know the cook. Yeah. But I want to give you some love. She talks out the coco. She still want to know the coco. Yeah. If money no day, now wait till she get. Oh. She tell me, say she got run away. She got run many bad away. Yeah. I said, rubber don't day, the baby come the bell. See the baby don't come again. You don't forget back in a days. I've been the beg you to try. If I go get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow.
Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
Remember the month of December. No love, no care, no tender. You rejected my love cause I was broke. I've been the enter Okada. From me to Mata, straight to Alaba. How I wish, say, you believe me. Back then, if I was a dad, those days in Junior Abuja. You insist, hey, you don't need me. Girl, I try everything to spend my life with you. Yeah. I've been there, beg you to try. Reason with me. If I go get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow.
Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money.
So she say she gon' run away. She gon' run many bad away. I say rubber don't day, the baby come the bell. See the baby don't come again. You don't forget back in a days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I've been there begging to try. Reason with me. If I go get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email address radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwa nuye nabajandogiye abantu nuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma umurenge wa Murama anifuza gutashya mushiki wanjye uri Kigali nkaba ntashya umudamu wanjye kumwanga Murama nkaba ntashya mama na papa nabakuru banjye murakoze
ntuye nabo batuye ihe ndirimbo se
batuye indirimbo kubipantaro ukoreye Tom Cruise
iyi ndirimbo kubipantaro nyihaye kandi Gasana David kuko yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi kimihurura I Kigali mu Rwanda turabakunda cyane mu mindirimbo ya Tom Close iyariyo yose Gasana we natwe turabakunda cyane wowe rero nantuye nabo iyi ndirimbo kubipantaro ya Tom Close ibashimishe nabanyu
iyi ni Dr. Jack Production mu bundo studio
Kubipatara ukore, aha, yeah.
Ijwi rya Amerika dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Naho Facebook ni VOA radio yacu. Twandikire uduhe nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse abukunda.
Nitwaye Imana Fortune aba nuye Kigali mu gatata. Aba nashaka gutashya mama wanjye na papa batuye Kizibere mu karere ka Buhanga mu murenge wa Mbuye. Natashya abagize korari Kristu Umwami Kicukiro. Natashya mukuru wanjye Bahiye Nizeyimana Gabriel hamwe n'uwitwa Claudine uri muri Kenya. Murakoze. Abana basabaga ko mwabamera indirimbo yitwa Irinde y'Uwiteka ya korari Ambasadazi. Ishimishe n'undi mudamu witwa Mukabera Vestina n'umuryango.
Ahima, urakoze.
Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
Yego, twese urakarama.
Yego.
azangarukira rwose none bene data tugarukira umukiza ijwi rye rikiduhamagara tuzirikana yuko iryo jwi ntirihoraho nimuze twitabe bigishoboka
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com. Isezerano Eric uri mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati mu ndirimbo ya Kizito Mihigo yitwa Twanze gutoberwa amateka. Ishimishe abafungiwe genocide. Chuti zacu ni kuri ubu butumwa bwa Eric Isezerano dushorejeho dususurukiye uyu munsi. Ndabashimiye cyane mugireho icyene nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Rwanda mubyeyi wanjye reka nkwihoreze. Ndetse nicyo wambyariye nicyo wandereye none ubwo maze gukura ngatora agatege ubwo naciye akenge reka ngukorere nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze Nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze imyaka ibaye uruhererekane twibuka duhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi nyamara benshi bakomeje gupfobya ayo mateka bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye turanze twanze gutoberwa amateka twanze kubizina ngufi Twanze kuba naho tutazi Naho tutazi yo tuva Umuntu utema imizi y'igiti Abagamije kwica imbuto zacyo Umuntu upfobya amateka Abagamije kwica ejo hazaza Genocide munsi ni wo musaraba w'u Rwanda.
Bavandimwe banyarwanda nidushire hamwe dushyigikira ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda. Bambwiraga ku rumumi ngo rubonesha nanjye ubwo nkabikiriza nibyo nta utabizi ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo narinzi iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri sisingiza umwijima sishima ibibi byawo ahubwo ndawusobanura mavuga ko ari Tinyuka kuyajora